sikwazile ukuvuselela lo mlilo phakathi enhlizweni zethu.
It's a wonderful, wonderful day.
Usuku oluyisimanga olumnandi ngenye indlela.
That the Lord has made it possible that we can have these minister conferences again.
Ukuthi uNkulunkulu wenza sikwazi ukuthi sihlangana ngalendlela sibe nale lenqunquthela yabefundisi.
Now before we start, I would like to ask Reverend Mpongoso to please come forward and open for us in prayer.
Stella umfundisi umpungose asivulele ngomthandazo. Shall we pray together?
Baba wethu osezulwini.
Our Heavenly Father.
Siyakubonga ntambama.
We thank you this evening.
Siyasondela kuwe ngenhliziyo yethu.
We come before you with our hearts.
Sibonga lolu suku oluhle nolusha.
We thank you for this wonderful and this new day.
Olwenzileyo wena.
That you made.
Ukuba sijabule sithokoze kulo.
That we should rejoice and be glad in it.
Sibuka ubuhle nobuNkulunkulu bakho.
That we may observe your goodness and your almightiness.
Yithi laba Nkosi siphambu kwakho.
Lord, we are before you now.
Siyakhuleka Nkulunkulu wethu ongcwele ngokuzithoba.
And we humbly ask you, Lord.
Size indlala izimpilo zethu ebukhoneni bakho.
We expose our lives in your presence.
Sithi qhubeka Nkosi uvuse owakho umsebenzi.
And we ask, Lord, continue to raise up your work.
Ukuze lituswe libatshazwe njalo igama lakho.
That your name may always be praised.
Sibonga umlayezo okhuluma kithi kulezi nsuku sikulentaba.
Lord, thank you for the message that you have spoken to us these days.
Sikwethembile wena njengezethembiso zakho.
We have trusted you according to your promises.
Uthe ngomprofeti uZachariah.
As you promised through your prophet Zechariah.
Ukuthi ngamandla ayinangempi kodwa ngomoya wakho.
That not by might or power but by my spirit.
Thatha amalungelo kenkosi phezu kwempilo yethu.
Lord, take ownership over our lives.
Usigcwalise ngomoya wakho ongcwele.
And fill us with your Holy Spirit.
Sihambe ngendlela ozakudunyiswa, ubatshazwe, ukhazimuliswe ngayo wena.
That we may walk and live in a way that will glorify your name.
Egameni lika Jesu Christ Inkosi yethu. Amen.
In the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Thank you very much, Reverend Pongos.
Siyabonga kakhulu, uMfundisi Mpongos.
Now words fail me.
Anginawo amagama ukuthi ngizothini.
And if you would be able to see my legs, you would see that it's shaking.
Uma imlenze yami ibizobonakala benzobona ukuthi ngiyaqaqazela ngiyathuthumela.
Because the heart is full.
Ngoba inhliziyo yami igcwele.
And one doesn't know where to start and where to stop.
Umuntu akazi ukuthi uzoqala kuphi agcina kuphi.
Because this pulpit isn't just, it's Baba Mfundisi's pulpit, if I can say it like that.
Ngoba leli pulpiti elika Baba Mfundisi.
And what he has taught us over the years,
Lokas fundise khona yonke lemnyaka,
one doesn't just want to throw it down.
Umuntu uyafisa ukuthi ngeke anyathele phansi.
One doesn't want to lower that which he has taught us.
Asithanda ukuthi sehlise standard Lokas fundise khona.
Baba Mfundisi is very grateful and thankful for each and every minister that is here tonight.
Uba Mfundisi, umfundisi uStekeni ujabula kakhulu, uyabonga ngalona lo okhona namhlanje.
He can see us.
Uyakwazi ukusibona.
He can hear us.
Uyakuzwa futhi.
Everything that happens here, he can see.
Konke okwenzeka la uyakwazi ukubona.
And his heart rejoices for each and everyone that can be here.
Inhliziyo yakhe ithokoza kakhulu ngayilona lo okwazile ukuphumelela.
Now, Reverend Stegan, I can call Papa.
Ubaba Mfundisi, mina ngiyakwazi ukuthi ngingambiza ngokuthi Baba, njengobaba wami.
And this evening, we want to share that which we have learned from him.
Namhlanje ntambama sifisa ukuthi sidlulisa lokhu esithole kuye, esifunde kuye njengengane zakhe.
But before we get to that, I'm going to ask the mass choir to come forward and to render the item.
Kodwa singakadluleli kulokhu, sizocela i-mass choir bafika basiculele.
Now the choir that stands before you.
Manje ikwaya elimi laphambili.
No, it's not a choir, I'm sorry.
Akuloni choir.
This is Baba Mfundisi's children, son-in-laws, and grandchildren.
Kushuti laba abantwana bakaba Mfundisi namakwenyana abakwenyana nabazukulu.
Unfortunately, not everyone is here.
Asiphelele.
Each one of them have got something on their heart to say.
Ilona lo unako kuthize enhlizweni afisa ukusho.
But unfortunately, we cannot give everyone an opportunity. But we're
going
to ask Reverend Stegan's oldest daughter to come and say what's on her heart. And after that, one of the twins will speak. Now, I'm not sure if you know which ones are the twins. But we're still together for a long time. Still, the whole tomorrow, you can find out who the twins are. We'll ask Hilda to come. Thank you. Thank
you.
Inhlanhla enkulu kithina ukuthi sikwazi ukuba kanye namhlanje.
It's a great privilege for us to be with you this evening.
Sithanda ukubonga ukuthi nonke namukela isimemo sikaBaba ukuthi nifike kulesi sinkonzo.
Thank you for accepting Reverend Stegan's invitation to come to this conference.
UBaba uthokoza kakhulu.
Reverend Stegan is very pleased with
that.
And he wishes us to convey his greetings to you. When we sang the song, "So Send I You," I had to think of Reverend Stegan. That has been his life. So as you have heard, I'm the oldest of six daughters. And we still have that privilege that our father can be with us.
Ubaba noma bashata imnyaka u-30 besuma washona.
Our parents were married for 30 years and then my mother passed away.
Manje sinenhlanhla ukuthi seku 20 years manje uma engasekho kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi uBaba sakanye nathi.
So it's 20 years since our mother passed away. But we're very thankful to the Lord that he has spared our father for us.
Kuningi esikufundile njengabatotakazi bakhwenyane nabazukulu kubaba.
There's a lot that we have learned from him as his daughters, the sons-in-law, and the children, the grandchildren.
Njengoba kushiwo kuDeuteronomy 6, verse 6 no 7, ukuthi fundisani qoqelani izingane zenu ukuthi uNkulunkulu unenzeleni.
As we read in Deuteronomy 6 from verse 6, that we should teach our children the great things that the Lord has done for us.
Iloko ubaba abekwenza nathi.
And that is what our father did with us.
Kaningi ehlala esiqoqela ukuthi uNkulunkulu wambisa kanjani, waphenduka kanjani, wambisela futhi emsebenzini wenkosi.
He often shared with us how the Lord called him into the ministry, about his conversion and those early days. His calling was different to most people's calling.
And
he would tell us that do not look at other families and think things have to be like that, because with us things will be different.
Ubaba, uguse kube manje uphile impilo yokusdela yokuba yokhonza yokuba inceku.
Our father's life has been one of serving others and giving of himself.
Sukele kaleni waqalo ukushumayela ngo 1952.
So, from a young age, he started to preach in
1952.
So, you may be aware that at that time, the political situation in the country was not like it is today. There was a lot of apartheid between different races, blacks and whites, Indians, coloureds, etc.
Koto ubiso ka baba beku ukhlanganisa isizwe sonke sibe munye.
Part of our father's calling was to bring people together to be one. He would often say that there is only one heaven.
Uma singakwazi ukuhlalisana manje sohlalisana kanjani ezulwini.
He used to say, if we can't get along here on earth, how will we ever get along in heaven?
UJesu wafundisa abafundisi bakhe ukuthi bakhonze kanjani, yena ngisho wageza inyawo zabafundi bakhe.
Now the Lord Jesus gave us that example of how to serve each other as he himself washed the feet of the disciples.
Eleon piloge ubabo bepila pagati kwetu.
And that is the life that we can testify to, that we saw our father live. And not only our father, but our mother as well. So he did not only preach and talk, but he lived what he said.
Ubaba sikhule thina sazi uyakhonza abantu, uyajabula futhi uma enabantu engasicabangeli yena.
What we learned from our father was that our life is about serving others, showing hospitality and finding joy in being with other people.
Into engicabanga ukuthi sonke ngeke sikhohlwe, ikhathi esiningi uma ivakashi zifika ubaba noma bephuma ekameleni labo bedinga ukulala e-bathroom ngoba indawo ibingekho.
And I remember as children when we got visitors in the home, how often our parents would move out of their bedroom for a visitor and sleep somewhere else in a bathroom or somewhere.
Kodwa bebejabula ngoba nampo abantu abazokwazi ukubakhonza.
But they did it with joy. It gave them joy to be able to serve the next person.
Iloko ubaba wazama ukufundisa thina ukuthi nathi sikwazi ukuqhubeka ngaleyo ndlela.
And that is one of the things that our Father taught us, so that we should continue in that way.
Jale tabangela banya bantu ubani ongana koloku ubanong ongazile ubano kotolayo uma enako noma enganako ubesamo kwenzi plan ukuthi asize omunye umuntu.
He always thought of the next person, whether they've had something to eat, have they got something to wear, a place to stay, and what he had, he shared.
Uma washia nalombiko ukuthi asikhubeke.
When our mother passed away, she left us with this message that we should continue.
Nathi njengomdeni kababa sicela ukuthi nisikhumbule emthandazweni njalo nisithandazele.
And please remember us in your prayers, especially us as a family.
Ukuthi leli igugu esitholile kubaba sithembeke sikhubeke nawe.
Especially that as our Father has given us this precious treasure, that we will be faithful to look after it and to keep it.
Ukuthi leli ivangeli ikwazi ukufinyelela kumhlaba wonke.
That this gospel may reach to the ends of the earth.
Sasa kuningi ubaba wadlula kukho ebunganeni bakhe futhi lapho uNkulunkulu embizela ukushumayela ivangeli.
So our Father went through a lot of things, even as a small child and throughout his ministry.
Sibona kafishane nje kokunye kwalokho abesixoxela ngakho lapha kaningi uma kade sindawonye.
So this evening we will also see just a few examples of the stories that he used to relate to us.
Siyathandaza ukuthi lokho nje okuncane esikwazi ukuhlulisa ukuthi kuzoba isibusiso nakinina futhi.
And it's our prayer that what we would like to pass on and share with you this evening, that it may be a blessing to you as well.
Siyabonga.
Thank you very much.
I want to greet everybody this evening.
So we're
the twins.
I'm going to speak in
Last night, Papa challenged us about starting our ministry in Jerusalem, which he says is our family.
Izolebsubu sezwa ubaba esinikizinselelo ukuthi siqale Jerusalema, le Jerusalema umndeni wethu.
We have the privilege of living with Papa, and Papa's love has preached more than his words have preached to us.
Thina besinenhlanhla ukuthi sihlale nobaba ekhaya. Impilo yakhe ibishumayeza kakhulu kunamazwi akhe.
And I'd also like to include our mother, even though she's not there, but when she was still alive, we can say the same thing about her.
Futhi asifuna ukumshiya uma ngoba impilo yakhe ibifana.
We as children have never seen our parents say an unkind word to each other, never mind an argument.
Asikaze sibona abazali bethu bekhulumisana kabi, hayi ngisho ukuthi uxabana, asifuni ngisho ukuthi sifike khona, ukhulumisana nje kabi asikwazi.
And that's why I've got a question tonight, and that is, what comes out of our lives?
Umbuzo enginawo namhlanje ebusuku ukuthi yini ephumayo emlonyeni yethu.
Do we as preachers utter any unkind word?
Thina njengabantu abashumayelayo, kuyaphuma yini amagama amabi emlonyeni wethu?
Do we allow an evil thought?
Siyavumela yini ukuthi sibe nemicabango emibi?
When we sit around the table with our children, do we pass negative comments about other people, breaking them down?
Uma thina sihlezi nomndeni wethu etafuleni sikhulumane, siyaveza yini noma sisho sveza igama lomuntu sisho into embi ngomunye umuntu yini?
Our children will never honor that person, and their blood will be on our hands one day.
Ingane zethu ngeke zihloniphe lo muntu esikhulume ngayo, bese ke igazi labo lizobe esandleni zethu.
We love preaching and having the form of holiness while our lives at home are rotten.
Mhlawumbe siyathanda ukushumayela. Kodwa sibheke engathi sinempilo yokungcwele kodwa phakathi akulungile empilweni zethu.
If we tolerate any sin in our lives, we are not clean vessels fit for the Father's use.
Uma siphila impilo enjalo asiyona into engcwele uNkulunkulu angayisebenzisa asebenze ngayo.
We as children are challenged that if there is any sin in our lives, we cannot continue in God's work together with our Father.
Sinenzelelo thina ingane ukuthi uma kukhona isono empilweni zethu ngeke sikwazi ukuthi sikhuphe umsebenzi noBaba.
Papa once said, "My business is not to do miracles, not to preach the gospel, not to save souls, but to do his will, and I know his will for me is that there is nothing between him and me."
Ubaba wathi, injongo yami, akukhona ukwenza izimangaliso ezinkulu, akukhona ukushumayela, noma ukusindisa imphefumulo, kodwa ukwenza intando kaNkulunkulu, futhi ngiyazi ukuthi intando yakhe, ukuthi kungabi nalutho okhona phakathi kwami naye uNkulunkulu.
And may we use this opportunity to examine our lives and to ensure that there is nothing between us and the Lord.
Sithemba ukuthi lona lo uzosebenzisa leli thuba ukuthi sibheke sibone ukuthi impilo yethu injani ukuthi kungabi khona lutho okuphakathi kwethu noNkulunkulu.
Siyabonga.
Siyabonga.
There's so much more one can say.
Kuninga kakhulu umuntu angakusho.
Reverend Stegen taught us to give 100%.
Ubaba mfundisi wasifundisa ukuthi simphilele uNkulunkulu sinikela ngokupheleleyo 100%.
Nothing less.
Ngisho 99 ngeke kulunge.
If you could give more than 100, you must give more than 100.
Nangaphezu ka 100% kungcono lokho.
And that which Reverend Stegen preached, that he lived.
Okhulu yilokho akushumayelile, yilokho obekwe impilo yakhe.
That which he preached, that he lived. That you couldn't even point one finger.
Lokho akushumayelile yilokho obekwe impilo yakhe ungakwazi ukukhomba nomuntu owodwa.
And that's our prayer.
Yilokho okumthandazo wethu.
That we will take that and that we will carry on and run with it.
Sikthathe lokho siqhubeke sigijima ngakho.
That it won't slip through our fingers.
Ukuthi kungasiphunyukeli ezandleni.
That relationship between me and the Lord is always clean. There's nothing, there's no sin, there's no thought that will dampen that relationship between me and the Lord.
Ukuthi kungabibiko nesono sodwa phakathi kwami noNkulunkulu, ubudlelwane okhona phakathi kwami noNkulunkulu kube ngendlela phelele.
That nothing will become between me and my Savior.
Kungabibikho lutho phakathi kwami nomsindisi wami.
We will look now at that video.
Sizobuka manje ifilm.
And after that I will ask Nico to come up.
Bese emva kwalokhu sizocela umkhwenyana uNiko aqhubeke.
Thank you.
Siyabonga.
Finished.
Yeah, almost.
How long have you been doing this?
I don't know, a few hours.
Odin's lost 10 minutes on this. Did your father make you do it?
No, it's mine. I planted it all.
Serious?
When the reaping season comes, you'll see, I'll make lots of money.
It looks good.
Don't you ever think of making your own money?
Farming's one of the best ways. People need to eat. Please, we're still kids. We should be enjoying ourselves.
I am enjoying myself. Maybe one day when I own my own farm, you can come and help me work on it.
Me farming?
What do you want to do?
Certainly not farming. I'd rather be a teacher than a farmer.
A teacher?
It's better than farming.
No ways. Being a teacher must be the most boring thing ever.
Why? You'd make a good teacher.
I'll race you for it.
What?
Last one to miles is a teacher.
A race?
Yeah.
Naye waeya enkonsweni na basalbake. Kotwa bebeslela amasweeti enkonsweni futi bebesi kabangela ngokuhla okumnandi abazokuhla emva kwenkonzo. Uma ebuya esontweni ubeqabana nabafowabo. But when he was 15 years old, he gave his life to the Lord Jesus. He made his life right with his family, his parents, his brothers, and his friends. And his friends realized that nothing would hold him back. And because of that, you know what? He lost all his friends. But Gopapa spent hours studying the Bible. He memorized many Bible verses and psalms. He loved his New Testament and carried it with him wherever he went. And the Bible became the sweetest and most precious book to him.
Did he really leave all of his sports?
Gumkulu isethembiso e si se papellini sa singono ca culo cuno quenza i mali mucusala i tenas.
Bengunga lesi si cati e puma e caia.
Ca, loco, guai si gnatelo su gugala.
Guta sani loco anti esta.
Umkulu waya esinkonzweni esasiqhelelene nasekhaya. Kwamcacela kahle ukuthi kusompisane ukukhonza uNkulunkulu njengomfundisi sithunwa. Wayezohlupheka, ayezophela amaphupho akhe okuba ngumlimi ovelele. Kwakuchaza ukuthi ngeke adume kwezetennis. Kwakuchaza ukuthi uzoshiya umndeni wakhe nakho konke okwakuthandeka kuye. Wabona kuYesu elihle ukuthi avele alime, athole imali, bese ekwazi ukunika abashumayeli. Wayeseshoda ngevesi elizosekela umcabango wakhe, ukuze abone ukuthi lokho kuyintando kaNkulunkulu. Wasuka esixukwini eyothandaza.
Nkosi, ngiyathanda ukuba ngumlimi. Ngithanda ukuthi ikhaya lami lihlale livulelekile ukuze kuzokhulekelwa khona kufundwe neBhayibheli. Ngizosisekela izimishini nebandla. Nkosi, angifuni ukuzenzela ngokwami. Ngicela ukuthi ube nami ufake isiqiviso sakho njengophawu lokuthi lokhu kuyintando yakho. Ngisacela ungiphe ivesi elizongiqinisekisa.
Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people.
Uma kunjalo Nkosi, ngizoqhubeka nempilo ngaphandle kwakho. Uma ungazimisela ukuhamba nami, nami angizimisela ukuhamba nawe.
Emva kwalokho izinyanga eziwu-18, waba sengathi usesihogweni. Wenza okuhlukile kunalokhu ayekuzwa. Then he was chosen to be in the under-16 national tennis team. Nokho wayengathokozile neze. Ukungalaleli kubiza kakhulu kunokulalela. Kopapa often told us that the cost of disobedience is 1,000 times more than the cost of obedience. Niyezwa zingane?
Yebo auntie. Wase waphunyuka kanjani umkhulu kukho konke lokhu?
Ngelinye ilanga, waguqa eduze kombhede wakhe. Wathatha iBhayibheli ayelithanda. Wabona ukuthi uNkulunkulu wayesamthanda. Inhliziyo yakhe yathamba. Ukumelana kwakhe noNkulunkulu waphelelwa ngamandla. Esibekelwe uthando lukaNkulunkulu, wakhala wacela ukuthi uNkulunkulu amthethelele, aphinde amhole. UNkulunkulu wahlumelelisa ubizo lwakhe kuye ngenselelo kaJohane 21.
When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. No longer resist God's will for my life. I surrender all and I commit my life to become a fisher of men.
Yes, my boy. Be obedient.
Yes, ma'am.
Nami sengitrisha ngibe naleyo mnyaka. Kwaku yisinqumo esinzima ukusithatha enaleyo mnyaka.
Auf Wiedersehen, Papa. Thank you for everything.
Goodbye, my son.
Tada, Mama.
Tada, mein Junge.
God be with you.
Danke, Mama.
Cook for him, who look after him?
Don't worry, Mama. I have somebody now who can pray for me.
I know he met with the Lord when he was 15, but he's only just 17 now. Who will look after him?
I don't know, Mama. Only God knows.
Yes.
Wase wafika lapho kuhlala khona abantsundu engena phakathi emakhaya abo ebatshela ngothando lwenkosi.
Senyamazu Jesu, lono wafis pamanwe.
Hey, Mama, ubani manje loyo? Thina simazi mhlawumbe ngayo ubuza la kamakhelwane kaDube ngoba thina simazi ungubani loyo.
Mama, nawu uyamazu Jesu.
Khona angimazi ngubani loyo.
UJesu wafela bonke abantu. Weza emhlabeni ezosindisa nawe ezonwenza.
Akuyona indoda esilunguleyo, indoda yabelungu kuphela ngoba thina asiyazi leyo ndoda.
Akusiye unkulunkulu wabelungu. Ubani lo okhuluma ngaye? Sengikhathele nami ukuphila ezonweni, ake ungixoxele kabanzi ngaye ukuze nami ngikwazi.
Waqhubeka kanjalo-ke engena imizi nemizi. Elalela ubizo lwenkosi.
Sawubona, Auntie Hulda.
Unjani?
Umama usixoxele indaba kamkhulu.
Kuhle ke. Nami ake ngilalele.
Nam sengikhona.
Auntie Hulda, wayehamba ibhanga elingakanani umkhulu?
Kwakungelula ukuhamba ngezinyawo ngaleyo mnyaka. Wakhulekela ibhayisikili ukuze akwazi ukufinyelela ebantwini abaningi. UNkulunkulu wamupha. Wase ekhulekela iveni lokuthutha abantu libayise etendeni lapho kunezinkonzo khona.
mama. Umama usaphila. Sala kahle ma.
Wayeyedwa sonke lesisikhathi.
Yebo mfana wami. Wayesenzela yonke into. Wayesishayelela, ehloma amatende, ethatha izinkonzo, elungisisa, aphinde ababuyisele emakhaya.
Kodwa anti, namhlanje sebebaningi abantu abasizayo.
Kumele ubonge uNkulunkulu ngalokho. Ngaleso sikhathi kwakumele aziphekele ukudla uma ethola ithuba.
Pho wayedla ini anti Eli?
Wayenganakho okuningi, kodwa uNkulunkulu bemupha ngezindlela ezimangalisayo.
Lokho kumkhumbuza indaba ethize. Lapho ayehlome khona itende lakhe endaweni ethize. Yebo mfundisi.
Unjani uma?
Ngiyaphila mfundisi.
Ilanga liyashisa namhlanje ma.
Ngiyashisa ngempela mfundisi.
Eyi. Inenkinga kodwa ma.
Eyani?
Inkukhu izalele leliqanda entendeni lami. Ngabe eyakho leliqanda?
Isimanga leso uNkulunkulu kusho ukuthi wenzele wena mfundisi. Kusho ukuthi nibathe entendeni lakho. Thatha udle mfundisi upheke. Yajabula.
Ngiyabonga kakhulu ma.
Ah, uyabonga. UNkulunkulu wayazi ukuthi umkhulu uyakudinga ukudla okunomsoco. Ngakho ke wamthumelela inkukhu. Leso sikhukhukazi sasizalela iqanda usuku nosuku lapho umkhulu esamise itende kuleyo ndawo.
Sanbonani bantwana.
Sawubona baba.
Baba, sikhuluma ngokuthi ubaba waqala kanjani ukushumayela.
Ngitshelile kini wahlangana kanjani nomndeni wakithi nokuthi washintsha kanjani impilo yethu.
Cha baba, akakasitsheni baba. Ungasisa ngokuthi usixoxele.
Ubaba wami wabe ephuza efika ekhaya ephuzile njalo nje wayeba nokusikhathaza esihlupha.
Ngimjana. Imini indoda la ekhaya.
Ngeni imini indoda la nenzani hlalelela.
Wamnandithwala. Wamnandithwala. Mudwam lo akho akho mudwam lo ngena khona emzini wami Nina ngonibamba nini? Nibigani, wegani? Yoshaya mina. Ngiyangizwa.
Bena kwabe kuyimpilo yethu nsuku zonke. Kwaze kwafika ubaba umfundisi kwamaphumulo. Saqala ukubona ushintsho empilweni kamama. Waqala waphatha ubaba ngenhlonipho ngisho noma efika ekhaya ephuzile. Ngelinye ilanga umfundisekeni wahlangana nobaba endleleni.
Awusabona Dube.
Usawubona mfundisi. Sanibona mfundisi.
Awunjani baba?
Hey angiphilile mfundisi, angiphilile nginomkhuhlane mfundisi.
Aw,
hey ngiphethe umkhuhlane.
Aw. Ngingakuthandazela baba.
Ngingajabula kakhulu mfundisi.
Hayi ngijabula kakhulu. Hayi kulungile baba, singathandaza.
Uqela.
Aw, yini lokho baba?
Amanzi lawa mfundisi ngiyangiphuzela mase ngomile.
Oh ya.
Oh, ngiyangiphuza nje mase ngomile. Hey ngiya ngiyajuluka mfundisi.
Hayi kulungile, singathandaza baba.
Sithandaza.
Awu Nkosi Jesu. Nangu babudube. Akaphilile. Ngiyacela Nkosi ukuthi umsize, umphulukise. Amen.
Amen. Oh, ngiyabonga mfundisi, ngiyabonga kakhulu. Hayi, sizoba ngcono nomkhuhlane.
Hawu, ngiyabonga.
Yebo, ngiyabonga.
Kulungile baba, uhambe kahle.
Kulungile, ngizohamba ngiphuza amanzi.
Kulungile.
Yebo.
Ngiyabonga.
Yebo.
Bando engathi unjomane.
Aw Dube yimi lana Dube mbani wako.
Aw Dube engazajabula.
Hey kujabula mina, kujabula mina, kujabula mina, kujabula mina.
Hayi ngiyajabula.
Kodwa manje yena waphuza kangaka
ukufika mina. Hayi kuleka khona izinto ebezingibambile. Kodwa uphathele into ezimnandi.
Nakho ke nakho ke nakho. Lokho ke lokho ke ngikufunayo mina. Indoda wena Dube. Windoda
wena phansi.
Ehhe. Ufuna izinto zethu le kuza kwamadoda lo.
Yabona.
Vula 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 sfuze. Vula sfuze, vula sfuze. Yini otatazela nje manje?
Hayi akonke.
Hayi ufuna sibone ukuthi hamba kanjani. Nakho ke nakho ke nakho ke nakho ke mngani wami.
Oh. Oh.
Hey uyamhlula utshwala Dube usukade wagcina ukuphuza. Hawu uthi ngishaye mina ngikhombise ukuthi le nto le iyamadoda le. Ngiyayazi mina le nto uthi ngishaye.
Hayi hayi. Hayi. Oh no.
Nasi sisu.
Hayi.
Nasi sisu.
Hayi 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 Zomani.
Ufake nini oyifake lapha phakathi?
Hayi lalela.
Ufake nini lana? Ufake ukungibulala mngani wami.
Ngihlangane nomfundisi omhlophe.
Umfundisi omhlobo uya lofake lento la
hayi wangithandazela
wakuthandazela
kusho ukuthi ngena uJesu lapha kanti
otshwaleni
otshwaleni uye longayifundisa
yikho manje sesiphathwa izisu
hayi ngibona kanjalo ngibona kanjalo hayi
hayi ngeke ngeke mbona usho ukuthi uJesu akafuni isibunze lento le
hayi
hayi hayi lolo kwabe kuusuku lokugcina ngi lokuthi ubaba athinte ibhodlela likagologo uNkulunkulu wangenelela ngendlela eyisimanga ubaba washintsha ngokuphelele saqala nqa ekhaya ukuthi sibe nokuthula Tolta kubeka utshele izingane ngendaba yemvuselelo kubalulekile ngenye indlela nokuthi bayiqonde.
Anti Eli Ngakho imvuselelo kusho ukuthi yaqala emva nje kokuthi umkhulu eseya kohlala kwamaphumulo.
Ngaphambi kwemvuselelo, umkhulu wahlangabezana nobunzima obuyisimanga ngenxa yesimo abazalwane ababekuso. Uma ebambe inkonzo endaweni ezahlukene, abantu babesinikele enkosini uJesu ngobuningi babo
base bengama Kristu, kodwa bephila njengezwe. Umkhulu wayehlala njalo nje elamula ingxabano phakathi kwabazalwane. Wamkhathaza kakhulu ukubona ukuthi izithelo bezingabonakali ezimpilweni zabazalwane. Lokhu kwajika kwaba ngumthwalo nzima nosindayo kumkhulu, kwaze kwaba sobala kunomabani ukuthi umkhulu bethwele umthwalo nzima.
Nkosi, angikwazi ukubekezelela. Sengisebenza kanzima iminyaka eshumi nambili. Ngishumayelile kwaphenduka abantu abaningi, kepha kubheka izimpilo zabo. Babuyele ezonweni, bayaxabana, banezimile ezonakeleyo, bafana nezwe. Phakathi kubo bonke abaphendukayo, ngabe usekhona yini noyedwa osengumzalwane ngeqiniso yini na? Angiboni nokuncane okufana nebandla lakuqala. Nkosi, ngenze njani? Nkosi, ngenze njani?
Sanibona ekuseni.
Yebo mfundisi.
Ngokuka Johane 7 verse 38 sifunda ukuthi
okholwa yimi njengokusho kombhalo eswini sakhe kuya kugobhoza imifula yamanzi aphilayo.
Nginombuzo wodwa kuphela. Imifula yamanzi okuphila iyagobhoza ezimpilweni zenu na?
Umfundisi asizwa
lokho.
Nakini angiyiboni. Ake sizihlole manje bazalwane ukuthi siyakholwa yini ngempela njengokusho kwemibhalo.
Waqala kanjalo ke uNkulunkulu ukuhlambulula izinhliziyo nezimpilo zalabo bazalwane abambalo. uNkulunkulu wamkhama umkhulu ngendlela ejulile nenzima. Abaningi bebengeke bevume ukukhanywa ngaleyo ndlela.
Usho ukuthini ma? Angisezwa manje, uqonde ukuthini?
uNkulunkulu ubeseqalile ukufundisa umkhulu ngempilo yokuphila ngobungcwele esezingeni eliphezulu.
Lapho umkhulu wenu ehlangene nabazalwane, imantshi nomphathi we-post office nabanye bebedlala i-tennis ngaphesheya komgwaqo. Umkhulu wayesethi uzothandaza. Khumbula phela ukuthi kwakuyisikhathi sobandlululo ngo-1966. Ngaleso sikhathi kwakungekho okuhlanganisa abamhlophe nabansundu. Iningi labamhlophe eNingizimu ne-Afrika
babengahlalisene kahle neze abantsundu futhi bedelelekile impela emehlweni abo.
Hello.
John Bates. Ngizoke ngiphoxeke. Ngiyazi. Ungcono ngizovele ngivale ifastela. Ngaleyo ndlela angeke basize.
Kulungile. Livale ifastela. Usale naphakathi. Kepha mina ngizosala ngaphandle.
Oh Nkosi. Oh Nkosi. Ngisize. Oh Nkosi.
Wakhanya wacaca kuye ukuthi impakamo yakhe iyona edale ukuba uNkulunkulu asale ngaphandle kokushumayela nokusebenza kwakhe kuyo yonke leminyaka eyishumi nambili. Waqonda umkhulu ukuthi kungenxa yempakamo yakhe ukuthi uNkulunkulu ubesemelene naye yonke leminyaka. Kwakungesiye uSathane omelene naye, kepha nguNkulunkulu. Ngakho ubengeke anqobe impi enjalo. UNkulunkulu besambambe ngentamo yakhe, emshuka, njalo ubematasa nabanye abantu nezono zabo. Kepha manje wakhohlwa yibo. Ilambu labheka phezu kweyakhe impilo.
Nkosi ngithethelele. Enginamahloni ukuthandaza nabazalwane babo abantsundu. Ngithethelele Nkosi. Ucela ususe lobu bubi obukimi Nkosi. Ngithethelele Nkosi.
Kepha uNkulunkulu akagcinanga lapho. Waqhubeka ukumvesela umkhulu ubube benhliziyo yakhe.
Elo. Hamba uphathise leya ndoda isikhwama sakhe. Siyamesinda.
Inkosi ngeke. Ongathi sekwedlulele. Ngiba phathise lesikhwama zabo. Ngibi sikhonzi sabo. Ngeke, ngeke.
Uma ungazimisela ukuba isikhonzi sabo bonke abantu, yeka ukukhulekela imvuselelo.
Ukuphathisela
isikhwama sakho.
Ho.
Isikhwama siphathe umlungu. Umlungu aphathele mina isikhwama. Ikhehla lidala emdodobu.
Hayi, ngatsiza
baba. Yeyeni ngayiqala into enje mina. Angikaze ngiyibone enwe bantu. Heheni.
Ukhamba. Oh. Ungalethe.
Ngiyakhumbula lapho umkhulu esilandisa ngale yandoda. Wasitshena ukuthi waziswela enenhlanhla enkulu ngoba bekuyi-first time umuntu ambize ngobaba. UNkulunkulu wamphonsela izinselelo ngezifundiso eziningi ezinzima ziza zilandelana ezinye emva kwezinye. Wazibonela ukuthi akakafi maqondana nezwe. Umkhulu wabona ngokusobala ukuthi uma ethatha isinqumo wayencike ekutheni abantu bacabangani nokuthi bazothini, hayi ukuthi uNkulunkulu yena ubona kanjani.
Uyamthanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena.
Cha, Nkosi.
Uyisikhonzi sabo bonke na?
Cha, Nkosi.
Uma udla uyaqinisekisa ukuthi nabanye banakho okudliwayo?
Cha, Nkosi.
Okwenzile komncinyane ukwenzile kimi.
Nkosi, ngivezele ubuvivi bami nobukhuni benhliziyo yami. Iguqule, guqule inhliziyo yami, Nkosi.
Umkhulu waqalaza, wafuna lowo odelelekile emehlweni akhe. Waqonda ukuthi ubudlelwane bakhe noNkulunkulu bulinganiswa nothando akanalo kulowo odelelekile emehlweni akhe. Niyabona bantwana, umkhulu wenu usifundisile ukuthi kuchazani ukuthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Akakaze abandlulule muntu, noma kungathiwa ubani. Akakhethi ngoba ubezimisele ukuthi avumele uNkulunkulu ukuba amguqule. Bantwana, iNkosi Jesu yayibuka isezulwini. Yayingakwazi ngisho nokuzibamba, kodwa yehla yavakashela umkhulu kanye nabazalwane ayenabo befuna uNkulunkulu ngenhliziyo zabo zonke. Yilapho ke umoya ongcwele owehla khona ngamandla.
We just prayed that God would come down. We were busy with the word of God and we're convicted by the word of God and the spirit of God of our shortcoming, of our failure. And the Holy Spirit convicted us to such an extent that we started confessing. People were convicted and they made restitution. And as God was working in our midst through his word, the Spirit of God suddenly started working. He came over this place, over us, like the rushing of a mighty wind. And strangely, as God was working in our midst, he was working outside as well. And then he literally went into the houses and brought the people. No church bells ringing, no invitations, they just came. And he started with a very stronghold of evil. The first person that came was a witch who had a training center for witches who walked for 7 kilometers. And she says, I'm bound with chains of hell. Can Jesus set me free? And she was set free completely. She surrendered her life to Christ. She was prayed for. And she was set free. And you know what the expression of a face of an old witch is like. But when Christ came into her life, it changed, and she looked like a saint who had lived in the presence of the Lord for years. She says, oh, it's so wonderful, Lord Jesus, that you've set me free. After her, the next one. Day and night they came. They couldn't sleep at night. They'd come in the morning. They couldn't go to work. They say, we've got no rest, no peace. Can we get right with God? We have stolen. We have sinned. We have murdered. We've committed such and such things. Can God forgive us? We could tell them, yes, that's why Jesus died. The blood can forgive us our sins. And they'd come and their lives would be transformed. They'd go home, new people. Like being in Christ, everything is new. The old has passed away. And more people would come. Within 2-3 days, more happened than the previous 12 years of hard labor on the mission field.
UNkulunkulu waphemba umlilo wakhe wavutha emhosheni nasezintabeni ukuze inkulungwane zabantu zisindiswe. Kusukela lapho iy'nyanga ey'mbili kuya kwezintathu, baba matasa ngisho isikhathi sokulala bebengasitholi kahle. Kwesinye isikhathi babenganaso ngisho nesikhathi sokudla. Angisayiphathi eyokushintsha izimpahla abebezigqokile.
Anti Ruth, asikaze sizwe lutho nje ngogogo wethu. Sicela usixoxele ngaye.
Umshado kwakuyinto yokugcina ayecabanga. Into nje ayekhathazeke ngayo kwakungokushumayela ivangeli. Kodwa uNkulunkulu wamkhombisa ngobusobala ukuthi kumele ashade. Futhi wamkhombisa ukuthi kumele ashade nobani. Umkhulu wayekhathazekile kakhulu ukuthi ukuba nonkosikazi kuzomenza ukuthi engagxili emsebenzini wenkosi, njengoba wayejwayele ukubona kwenzeka kwabanye. Ngaphambili kokuba umkhulu ashade, wambuza ugogo wenu ukuthi uyavuma yini ukuthi emshadeni wabo uyokuba uNkulunkulu wokuqala, bese kuba umsebenzi kaNkulunkulu, bese kulandela yena. Umkhulu wenu wayezinikela ngoqobo lwakhe lonke emsebenzini kaNkulunkulu. Gopapa asked Gomama how much percent she wants of his 100% that he had given to the Lord.
What was Gomama's reply?
Her answer was amazing. She said that she didn't want to take any of Gopapa's 100% that he had given to the Lord. Instead, she wanted to add another 100% so that together they would give 200% to the Lord. Ugogo wenu wayeqonda kahle kamhlophe ukuthi lokhu kuyintando kaNkulunkulu. Base beshada ke ngo-1972.
Bantwana, umkhulu wenu wayengumqambi wezinto ngezindlela esiningi esahlukene. Kwakuyinto eyayingakaze izwakale ngisho nasemandulo ukuthi umlungu amema abantu abamnyama emshadweni wakhe. Kodwa umkhulu wenu wakwazi ukuthi abameme. Waba yisponelo, wakwazi ukuba aqashule amaketanga obandlululo phakathi kwezinye izinhlanga. Nabanye ke basilandela isponelo sakhe.
Ngiyafisa ukuba nami ngamazi ugogo wethu. Wonke umuntu ungitshela ukuthi wayewuthanda kanjani umsebenzi wenkosi futhi esekela nomkhulu emsebenzini wakhe.
Ngo-1996 ugogo wenu wagula ephethwe ikhensa. Emva kweminyaka saqonda ukuthi uzoshona noma yini. Ngobunye ubusuku, wangibiza wacela ngimbizele umkhulu wenu. Ngophazima kweso, umkhulu wafika wabamba isandla sakhe. Futhi lokho angisoze ngakhohlwa. She said with a beaming face, "Papa, Papa, the king is coming." A second time she said, "The king is coming." Waphinda wathi, "Inkosi iyeza." After some time, with a shining face, she said, "He has come." Iskashana emva kwalokho, inkosi yasimthathile.
Kaze gapatega kabi, ukuthi ngiphuthelwe ilo mhlangano.
Akusiwona umhlangano, baba. O-anti basixoxela ngempilo kamkhulu wethu.
Angingabazi ukuthi banitshela ngezinto akhaye zithanda kakhulu.
Yiziphi lezo, baba?
Umkhulu wenu wayekuthanda ngenye indlela ukutshala. Futhi iminyaka eminingi yena nalabo ayayizisebenzi naye bagcina sebetshala ukuze besekela futhi baqube umsebenzi wenkosi lapha emishini. Uyabona ke umkhulu wenu wayengumuntu owayezisebenzela ngezandla zakhe. Wayehlezi enza isikhathi sokuthi afundise abantu ukuthi kutshalwa kanjani, umanyolo ufakwa nini, nanokuthi kuvunwa kanjani. Wayebanakekela abantu ngokomoya nangokomzini. Bantwana, ngicabanga ukuthi imfihlo yempumelelo yaleli vangeli ukuthi akusikhona nje ukushumayela kuphela, kodwa nokuphila ngokwezwi likaNkulunkulu. Okunye ukuthi umkhulu wenu wathembeka, uNkulunkulu wambusisa. Namhlanje sinomsini farming.
Waqala namani ama project. Inhloso ukuba kusekelwe umsebenzi wenkosi. Ake nibheke nje lana emishini. Angingabazi ukuthi konke niyakwazi. Unkulunkulu wawubusisa kanjalo ke umsebenzi.
Kodwa kusakhona iproject eyodwa esasele. Kukhona ongaqagela ukuthi yiphi?
Iyakhwele anti.
Impela ushaye khona. Niyazi kodwa ukuthi yaqala kanjani?
Siyacela usixoxele anti Ruth.
Ngo-1972 kwaba khona intombazane.
Kwafika ingane yathi imfundisi, ngaba nombono ukuthi likhona igugu laphansi emhlabathini. Kodwa ulazi, awu ngasuka ngafuna igolide, ngafuna amadayimondi, isigcino. Sathola amanzi. Sathi hayi asiwathathe la manzi amahle, siwafaka emabhodleleni.
Mama, sicela usixoxele ngezinye zezimangaliso umkhulu ahlangana nazo.
Izimangaliso kwakungeyona nje into umkhulu wenu ayegxila kuyona uma eshumayela. Kodwa ukuba umuntu aphenduke ezonweni zakhe. Nokunye okwakubalulekile ukuthi umuntu ashiye indlela ezindala. Uma abantu belungisa indaba yabo noNkulunkulu, esikhathini eziningi uNkulunkulu wayebaphulukisa ngisho nasemzimbeni yabo imbala.
Ngikhumbula isigameko esisodwa esenzeke endaweni yaseMsinga. Owesifazane owayengaboni emehlweni wayemeduze komgwaqo nentombazane encane.
Kuthe sebebuyiselwa emakhaya abantu, lo mama bamfica esemi lapho eduze komgwaqo. Kodwa emi yedwa futhi esebona.
Bantwana, uNkulunkulu ubukisa inhliziyo. Wabona inhliziyo yalo mama yize wayengekho kuleyo nkonzo. Kodwa isimanga esikhulu yilapho uJesu esindisa abantu enhlizweni zabo ezimbi nasemandleni ezono. Lokho kusenzeka ezimpilweni zabaningi nanamhlanje.
Ngigcine sengibe umuntu oyisiboshwa osehlule oseshawe ngisho iforum ngisigqila seyidakamizwa. Bengijoyine iqembu ejele likaSathane kasiza abantu ngifike ngo-2015 ngizofuna usizo. Bangitshela ngoJesu Kristu ophilisayo, bangitshela ukuthi into esiza umuntu ukuthi avume izono zakhe ayishiye. Nangempela ngakwenza lokho. Akugcinanga lapho, uNkulunkulu wakwazi futhi nokungiconvince ukuthi ngibuyele emuva ngiyolungisa kubantu emakhaya bengibonile ngalungisa.
Bantwana, ningalinge nikhohlwe lokhu. Isifundo esisodwa esisemqoka umkhulu wenu wasifundisa ukuthi kubaluleke kanjani ukulalela uNkulunkulu. Ukulalela okungenambandela kumbe ukulalela ngokungazenzisi.
Ngobunye ubusuku isikhathi sesihambile impela, umkhulu wezwa enomthwalo omkhulu ngomunye ubaba owayeqhele ngamamayela angu-145 emishini. Wayengaqondi ukuthi kungani azizwele ukuthi kumele ayovakashele lo muntu ngokuphuthuma okungaka. kodwa akachithanga sikhathi. Wathatha imoto washaya wachitha ebheke ekhaya lalo muntu. Wathola lo muntu engekho ekhaya lakhe, kodwa esemgwaqeni okwakuyibangana eliqhelile ngomuzi wakhe. Lo muntu wayefelwe imoto yakhe epake eceleni komgwaqo. Ngaloyo mzuzu kwakubanda. Lo baba mdala wayehluleka ukuzihambela. Wathi lapho ebona umkhulu wambuza ukuthi uthunwe ngubani ukuthi aze kuyena. Umkhulu wathi uthunwe inkosi uJesu. Umkhulu wathatha lo baba ngemoto yakhe wamyisa ekhaya lakhe. Ngenkathi umkhulu esehambisa lo baba, endleleni inhliziyo yalo muntu yathinteka kakhulu waze wanikela impilo yakhe kwinkosi uJesu. Lokhu kwenzeka ngoba umkhulu wayelalele iphimbo likaNkulunkulu. Yize wayengaqondi yena ngokobuntu ukuthi kungani kumele avakashele lo muntu, kodwa walalela.
Kusakuningi umuntu angaxoxela kona. Abaningi batonseleka kulo msebenzi wenkosi, bakhonza uNkulunkulu futhi bayamthanda kakhulu umkhulu. UNkulunkulu ubekele wonke umuntu oyikholwa ingcebo engachazeki esingakwazi ukuyichaza ngobuntu. Leli yivangeli eliyisimanga. Umsebenzi kaNkulunkulu awuqalile uyakhula futhi kuze kube namhlanje usaqhubeka uyadlondlobala.
Ake siculeni iculo ngaphambili kokuba wonke umuntu ayolala. Iliphi eningathanda silicule?
Ileli elithi Hallelujah.
Hallelujah, 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 Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus.
For what we could see once again.
Siyambonga uNkulunkulu ngalokho esikwazile ukubona.
You'll forgive me if I add a bit.
Ngicela ningixolela uma kona la ngizonezela khona.
I've made so many notes, but I'll put it aside. Otherwise, I'll keep you here the whole night. I'll try and keep it short.
Kona amapoint engiwabhale phansi kodwa ngizowabeka eceleni ngoba singahlala ubusuku bonke.
But what a testimony from Baba.
Kodwa esikubonile kufakazi oluyisimanga esithole ngoba umfundisi.
Someone once said, if you want to see whether you can trust a man, look at his children and see what they do, whether they follow him, because they know him the best.
Omunye umuntu ngelinye ilanga wathi, uma ufuna ukwazi ukuthi umuntu ngamethemba yini, buka noma qaphela ingane zakhe usuyobona ukuthi yena ngempela umuntu onjani.
They see him when it goes well, they see him when it's not going well, they see him in difficult times, they see him all the time.
Ingane zakhe zimazi kangcono, banaye noma kuhamba kahle noma kunzima.
And that's what we can say as children. Baba's life inspired us to serve God.
Iloke singakusho njengengane zakhe, impilo kabamfundisi kwasikhuthaza kwasifaka amandla ukuthi simkhonze uNkulunkulu.
To see a man not just preach on the pulpit, but the way he lives.
Ukumbona indoda engashumayeli nje esepulpiti, kodwa indlela aphila ngayo.
Up until this day.
Kuze kube namhlanje.
But there are certain things that he taught us, not just us as children, but the congregation.
Kona ezinye izinto asifundise zona kodwa hayi nje thina ingane kodwa ibandla.
And I don't want to repeat it, we've heard a lot.
Kodwa angifuni ukuthi ngiphinda lokho esesikuzwile.
But Baba often said, revival starts here.
Skate siningu Baba wasitshela ukuthi imvuselelo iqala la.
It must start in my own life.
Fanele kuqala empilweni yami.
How can we preach the gospel if there's sin in our lives?
Singashumayela kanjani ivangeli uma khona isono empilweni yami?
How can it go well in our churches if we have sin in our lives?
Kungahamba kahle kanjani ebandleni lami uma konisono empilweni yami?
So Baba said often, you draw the circle around yourself and you start inside the circle.
Ubaba ubehlale esho ukuthi sidwebele indilingi wena uphakathi endilingini uNkulunkulu asebenza khona.
We have seen that in Baba's life.
Yilokho esikubonile empilweni kabamfundisi.
And we have seen what God did through him.
Futhi sibonile lokhu uNkulunkulu akwenza ngaye.
And that should inspire each one of us.
Loku fanele kusikhuthaza sonke.
Baba also taught us that we need the Holy Spirit.
Wasifundisa nokuthi umoya oyingcwele siyamdinga.
Of course, if there's sin in our lives, we won't have the Holy Spirit.
Kodwa uma khona isono empilweni, umoya oyingcwele ngeke sibe naye.
But he taught us that we need the Holy Spirit.
Kodwa wasifundisa ukuthi siyamdinga umoya oyingcwele.
One day I went to Baba.
Ngelinye ilanga ngaya kubaba.
There was a decision I had to make.
Bekhona la ngidinga ukuthi ngikhetha khona.
And I wasn't sure what to do.
Bengingazi ukuthi fanele ngenze njani.
And I went to Baba and I said, Baba, what should I do here?
Ngaya kubaba ngathi, Baba, fanele ngenze njani mase kunje.
And he said to me the following.
What he gave me.
He said, you pray and you ask the Lord what you must do.
What he hambu tandaze ubuza kuNkulunkulu ukuthi fanele uwenze njani.
And he said, then I will look at the result of what you do.
Why he said, mina ke ngizobuka impumelo yalokho ozokwenza.
He said, if the fruit of what you do is good, I will congratulate you.
What he uma lokho kuzokwenza. Ketha ozokwenza kuzoveza ithele ezinhle ngizobonga.
He said, but if the fruit of what you did is bad, I will point a finger at you.
Kodwa uma ithelo azizinhle ngizokusola.
What is the fruit of our lives?
Zinjani ithelo empilweni zethu?
And by the way, we are all preachers. I once asked Baba, Baba, who is the preachers? And he said, everyone. Those who call themselves a Christian, your life needs to preach.
Ngoba thina sonke fanele sibe ngabefundisi.
Whether you're a child, whether you're a wife of a minister, your life must preach.
Noma uyingane yomfundisi noma umakoti kamfundisi impilo yakho fanele ishumayele.
We can go on for hours.
Singaqhubeka amahora.
There's something else Baba taught us.
Okunye ubaba wasifundisa.
And this revival is called Revival Amongst the Zulus.
Le mvuselelo ibizwa ukuthi imvuselelo phakathi kwamaZulu.
We whites, we often have a problem with our heads.
Tina bamhlophe isikhathi esiningi sihlushwa umqondo wethu.
But Baba taught us that your fathers and your mothers and your brothers and your sisters are the black people.
Ubaba mfundisi wasifundisa ukuthi obaba bethu, omama bethu yibo abantsundu, amaZulu.
And we've learned from that.
Safunda okuningi ngalokho.
And together we want to serve the Lord.
Kanye kanye sifisa ukuthi simkhonze uNkulunkulu.
As we stood here, it is our desire to follow that life.
Njengoba besimila isifiso sethu sokuthi silandela leyo mpilo.
That life that God taught us.
Lokhu kanya uNkulunkulu wasiletela kona.
May the Lord help us to continue and to teach that what we've learned. All of us.
Kwangathi uNkulunkulu angasiza sonke ukuthi siphila lokho esesikuzwile.
Just imagine, I don't know how many we are here, but if we are 1,000 people, just imagine if 1,000 people go out and live this life.
Cabanga nje uma thina sonke esila mhlambe singulungwane.
Our country will be a different country.
Uma singaphila siphila leyo mpilo, cabanga nje izwe lakithi liyoshintsha liguquke.
Maybe the world will be different.
Ngisho umhlaba wonke ungaguqula.
And now we've heard.
Sesizwile.
There's no one that can say we don't know.
Akekho okwazi ukusho ukuthi bengingazi.
And it's up to us to live that life.
Sekukithina ukuthi siphila leyo mpilo.
Start here, start in our families, and then we can change South Africa.
Fanele kuqala la kimina nasemdenini bese singaguqula isizwe.
So I'm going to ask Baba Dube if he could please come forward to close.
Sizocela uBaba Dube asiphethele.
Baba Dube has meant a lot to me spiritually.
Baba Dube ungisizile kakhulu ngokomoya.
I can say of the people that had the most influence in my life, Baba Dube is one of them.
Ungomunye walaba abangisizile kakhulu ngokomoya.
Baba Dube has meant a lot for some of my children.
Futhi usizile kakhulu ingane zami.
Baba Dube has done a lot for my father, my own father.
Wakwenza futhi okukhulu kubaba wami, ubaba wami ongizalile.
In the months before he passed away.
Kulezi nyanga esezo dlula emhlabeni ubaba wami.
So we can thank Baba for the spiritual father, even for the human father that you are to us.
Siyambonga uBaba Dube kakhulu njengoba ubaba ngokomoya kithina.
Baba, you can say something also if you want.
Kafishane nje.
Just briefly.
Ngumele maZulu sisho sithi laba babethu umfundisi akamzali umfundisi uyamzala.
Well, there's a proverb that the Zulus use and say, saying that a minister doesn't give birth to another minister, but we see here that it's contradicted. He does give birth to another minister.
Impela ingane zabo zibabafundisi.
And I've seen it actually not just here, but also amongst the Sotus and other nations, that a minister does give birth to another minister. So we need to change that proverb that a minister doesn't give birth to a minister. And when I looked at all this, I saw that it costs dearly to have revival.
Nibonile lapho bemlingisi ukuthi wayenze njani ezikhalela kanjani kuNkulunkulu.
Did you see where they portrayed when he cried out to the Lord for revival and that God would work how it was?
Ithelo zakho ke lokho enikubonayo la emission.
And now what we see today is the fruit of that.
Izosho kancane nje ngithi ngo 1966 sasinayo kulomvu.
Now, I'll just say a little bit that in 1966, we were together with him when we prayed for revival. And that which they portrayed and they tried to portray how it was like, indeed, we saw that with our very own eyes. When he was busy wrestling with God, he even forgot to shave. His clothes weren't ironed. He was busy with God. He looked like a tramp. And that was because he was busy with God at that time. And as I was seated, I said, we should cry for our children. Reverend Stegen is blessed with his family, with his children, serving the Lord, following the Lord Jesus, and even his grandchildren, where they've also given their lives to the Lord and they are serving him.
And
we have seen it happening before our very own eyes, where they give their lives to the Lord, surrendering to him, where their lives are changed, and where they receive even the baptism of the Holy Spirit, as the son-in-law mentioned. Shall we pray? Lord, this which we have seen portrayed before us by the children and the grandchildren has been a lesson to all of us.
Yes, because we are not no mama. Bonke abakhona la bafisa lokho ukuthi engathi nezingane zabo zingaphenduka sifane nalezi ingane.
Lord, I know that amongst the ministers here and the ministers' wives, everyone has the desire that their children too would serve the Lord and follow him.
Sikanwa phambo kwethu kungekho ukuvakashelana ungekho ukuthi iboyfriend, girlfriend
And Lord, we have seen these children of Reverend Stegen grow up before us, living a life of purity and getting married in purity, not having a boyfriend-girlfriend relationship, where they have been free from sin, where they don't even know what it is to smoke or drink or do any of those things.
Lord,
today we see the fruit of Reverend Stegen seeking your face, seeking your working through your Holy Spirit, seeking it in tears and being in agony before you. But today we see the fruit and the result of that. Lord, we pray for these children. The sons-in-law and the grandchildren. Lord, may they hold on to you right till the very end. Just as the congregation also have and had and have this task to pray for the children. Because, Lord, when these children were still young and small, we prayed for them, we interceded, we said, oh, Reverend Stegen may preach the truth, but if these children live a different life, it can break down everything that he preaches. And today, Lord, when we see his children going forward, serving God, it encourages us, it gives us new strength and boldness to preach the gospel. And Lord, we pray for ourselves. We pray for the ministers and our wives and our children, that our children too may turn to you and serve you.
Oh
God, you on the throne, hear our prayer. Lord, I know that it's each one here's desire that our children would believe in you and serve you. And even when we are no longer on this earth, that work will continue and that we will leave a legacy that our parents or our grandparents served the Lord and that the children follow in their footsteps. Lord, please continue with us into this night. And Lord, all the refreshments that we will partake of, would you please bless it?
Amen.
Amen.